safiri na hope safari.
Safari,
safari salama uione fahari.
Safari,
safiri na hope safari. Safari salama uione fahari.
Fahari,
safiri na hope safari.
Safari,
safari salama uione fahari.
Kuna baby seat kwa toto, maziwa moto, mambo moto moto. Kuna kingamuzi kitaka cheki move. Kuna mariwato kipupwe ndo unaganda sau joto. Safari unasafiri na unapewa wine na free wifi, ukifika umeshine. Oh, na vitafunwa bite popcorn line line. Oh, hope safari, hope safari, hope safari, we on a fahari.
Safiri na hope safari.
Safari,
safari salama, we on a fahari.
Safari,
safiri na hope safari. Safari salama, we on a fahari.
Fahari,
safiri na hope safari.
Safari,
safari salama, we on a fahari.
Shusha shush, jiani usidechoka. Kipupwe ndani, upepo mwanana. Seti za kujachia, hakuna kubanana.
Haujibani, 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 haujibani. Jimwagi, jimwagi, na hope safari. www.hopesafari.co.tz.